and Gizzo, 2018. Ray Doe, DigiX. Ride with me now. Everybody ride with me now. XYZ, let's go get her. Kuti baka pusu suni kambe na wo live wasazi tuma phone, I mean who gave them a line. Hello ni kupieva kunondawa ni kupalas kwe kunkala the African version of Chris Wallace. Stina bwelo funsa mfumo bonze muziva munga apa body ya mukazi mumaziva. Crown ni mozi yelo simi kwa na mitu simunga fole bonze zambo mingenesa tutu. Sina punzile ifine nina badwa nafu think nenze lab test sina badwe mulafu think maybe that's why yani futa malafu ndawa DNA ni music money the other half. Guys you need to switch, you doing the same things. Mungani chikwati wearing the same rings. Holo uni zonde I'm rocking radio spins. Aniziwa munga TV ad jawa trade kings. Shh. Hosapu ndisa muzausha zamani ni baby. Safu niko ziwa inkani. Wana te time kuno siku panganani. Na vemu danda ulakaya sindine dani. My producers doing a good job. Yadira my beat you doing a great job. Chasalila sema rappers kufyanta hip hop. No yangamba munga kelo wecha isa poop job nili. Na wablulu wama nona chepa TV. I try and see my auntie whenever I'm on the CB. Siningankale nishi ni bwede lamo. Wama ni pempelela futi spani wone lamo. Amo inkani ama baza la inaleta kanto. Rest in peace to my homeboy Chatu. Tikalu vina nyimbo za ambo wana manje. Suzai gwiri rapo nga swanzo ziba na manje. Kuri mwechi mvekero kachitika. Wakumbuka madezi ene siwanzo chitika. Sivanga shiki ukaribone kera. Na wakuru baku wonze ukagamba wafomela. Back to business yani kuzisonja. Muzato katukumo mukaribana tulonda. Kani ya king muifake kopa hodwa. Matero wa muziba zina muida musonda. One.